I'll never, never, baby, never, never give it to him.
One on me now is on the young ages, our two days. We will come away, can no, on the bang of any chamunju. Simu to now on the bar, Sasira, Kakane. Somebody, Jimmy, so much, so much, Timmy, so you are. Papita, we are very sweetie, if you are more good, I'm committed to your love.
Your love,
your love is my love.
My love,
take a while on my knees. Take a while on my knees.
Manyane wendi wele mese mwokelezi ya samye. Lewa soli ya mwokeleza mbusiri lulukana.
Zendi vera wonga ninda. Ekeje ange jentelo huya. Jemanya kaungu na kaga. Hey.
Kuliamo chalo,
nikonga kolo kongo lusuna ye.
Siliamo chalo,
sita kuliamo chalo,
kuliamo chalo,
sita kuliamo chalo. Chote chigenda kubao kusubiza mwami leta kubambu toba kutira mochalo tojiri angayo yade bafumbie nkoke wawe
katonye chibao
vana bato na benze zitonyo butonya
siri ya mchalo
yendi vitebi atieri mama leta leta
siri ya mchalo
sita kulia mchalo
kulia mchalo
nikonga kolo kongo suna ye
siri ya mchalo
sita kulia mchalo
kulia mchalo
sita kulia mchalo nifuwa
jo wala ya pana
sita kulia mchalo
sita kulia mchalo
nikonga kolo kongo suna ye
siri.